It's Don Knot.
You rock my Sundays. Bolo tukuba mabele muchoto. Gadje, fena tubabuke. Magala na magoya, wasen na magoya. Mela mang 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 ma.
I'm trying to kick it, you miss me.
Aba kinja baliko, mwaliko, kati mwadawa. Aba shesha baliko, mwaliko, kati mwadawa. Nezika peza liko, zaliko, kati zadawa. Naba imbia baliko, mwaliko, kati mwadawa. Abachali mulavu mjewale Mzomtima kwange kwagu basi cheguya Na mwave gomba lavu mjewale Kubechi nadirida Mzina zari wani na mateka Nanyina nenyiriri kumpapula zengo berera Kuno mtima bali bagu tereka Zuku kufuna na kujamu dwarido jena korewa Sijukira ngana kawezo mwaka gumu Na manjira wachendi wa mwezi gumu Baya galambele pota Teja sobu kanafuka manemeka Akavili na kola mkuva kujaja Na exi avimba kurecho chena fuka Abalunja baliko Mwaliko kati mwadawa Abashesha baliko Mwaliko kati mwadawa Nezika peza liko Zaliko kati zadawa Naba imbia baliko Mwaliko kati mwadawa Nzenazari wano wongo vunji nyo Ngana mageza matono manji nyo Nekusamero jena ringa bandia nyo Kubanga nikila sticha wange na msabako Nzoro wena yiza kaima kafire rutara Na yafire ya likatara Nenka mujako nenka guza recho magola Recho magola ya kaya Zenenkola yoko rabo neva sude Va sude na pitira kona andeke mabeka Chano ma wadenga chano ma Na yela sapo wana sigale rampika Avalunja baliko Mwaliko kati mwadawa Abashesha baliko Mwaliko kati mwadawa Nezika peza liko Zaliko kati zadawa Naba imbia baliko Mwaliko kati mwadawa Nzenazari wani na mateka Nanyina nenyiriri kumpapula zengo berera Kuno mtima bali bagu tereka Zuku kufuna na kujamu dwarido jena korewa Nzenazari wampunya kalo sanga Uno nyeleza perfume za bachaina Na yekati na chukamu Na kabiri na funamu kubia tukao Abachali mulavu mjewale Mzomtima kwange kwagu basi cheguya Na mwave gomba lavu mjewale Kubechi nadirida